kuamini. Yale machungu hayakuja kunitoa uhai, yalikuja kunipa imani ya kukuamini. Nitakushukuru kama nikipata leo, nitakushukuru kama nikikasa kesho. Mimi ninachojua we unaupendeleo, oh oh. Na fahamu zako zimenizidi upeo. Leo zamu yangu umenikumbuka na mimi, mbona siamini nitakulipa nini? Leo zamu yangu umenikumbuka na mimi, mbona siamini nitakulipa nini? Asante ba, asante ba, asante ba, ninakushukuru ba. Wakati wako ni sahihi, hivyo nitasubiria wakati wangu, eh. Wala sitalialia kwa ndugu na majirani, ila ninachojua unaniona. Nitakushukuru kama nikipata leo, nitakushukuru kama nikikasa kesho. Chojua we unaupendeleo, oh oh. Na fahamu zako zimenizidi upeo. Leo zamu yangu umenikumbuka na mimi, mbona siamini nitakulipa nini?
Leo zamu yangu umenikumbuka na mimi, mbona siamini nitakulipa nini?
Kushukuru baba.